SBS Radio.
سراكيل كترسن عيدان كحدك أستراليا يا حقيقية إن كوي طبعاً عرورة ونارو كتري لو سوريجي أستراليا سلوغو داويو سوريجين تا عرورتان عيا إيمان إيسا يدو دولة فدرال كاي وچه إيسو عداد سي كردية oo lagu saarayo in ay aqbasho New Zealand oo diyaar la ah in ay qaadato 150 qaxooti ku jira xariyaha dibadda ee Nauru iyo Manus Island. Hindisa sharciyad arintan la xariira ayaa hor yaalay baarlamaanka Australia labadii sano ee u dambeysay laakiin ma uusan helin aqlabiyada xildhibaano taageera. Dawladda ayaa ku adkaysanaysa in ay taageerayso oo kaliya heshiis noocana haddii baarlamaanku ansixiyo waxa ay ugu yeertay dawladdu xannibaad abadan ah oo ka hor istaagaysa in qaxootigaas New Zealand qaadatay ay soo galaan Australia, taasoo macnaheedu yahay in laga mamnuuco abid dadkaasi inay yimaadaan dalkan. Labourka ayaa ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin inay tanaasul sameeyaan oo ay ansixiyaan hindisa sharciyadkaas haddii wax laga bedelo, waxaa sidoo kale taas qaba xildhibaanka madaxa bannaan Andrew Wilkie. Laakiin Wilkie oo hadda baarlamaanka hor keenay hindisa sharciyad kale oo looga dan leeyahay in magangelyadoonka xanuunsan la keenay Australia si loogu daaweeyo wuxuuna sheegay inuu hal arin isagu ku adkaysanayo.
It can't be just trickling some kids off, you know, a few here, a few there, a few next year. Any sort of New Zealand solution for it to be acceptable must include
ma noqon karto in hadba dhowr caruur la soo qaado, dhowr maanta la keeno, dhowr berita la keeno, dhowrna sanadka soo socda. Hal kasto New Zealand laga gaaro si aan u aqbalo waa inay ku jirtaa in ugu yaraan dhammaan caruurta iyo qoysaskooda sida ugu dhaqsaha badan loo soo qaado iyagoo iswata. Mucaaradka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay tanaasul sameeyaan si dawladdu ay qaar ka tirsan magangelyadoonkaasi uga soo qaato xerada Nauru. Afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha socdaalka Shane Newman ayaa sheegay in Labourku warqad ay u qortay wasiirka socdaalka David Coleman oo ay saddex isbeddel uga codsanayaan. Mid ka mid ah shuruudaha Labourka ayaa ah in mamnuucidda abidka ah ay saameyso oo keliya dadka Nauru laga qaadayo oo New Zealand la geynayo ama la dejinayo. Ku-xigeenada hogaamiyaha Labourka Tanya Plibersek ayaa sheegtay in Labourku diyaar u yahay inay tanaasulkaasi muujiyaan, waxayna aaminsan tahay in mamnuucidda abid inay tahay shuruud aad u adag.
They don't need this legislation. It's extreme overkill. It means if someone who's tried to come to Australia by boat ends up in a third country, they spend their whole life.
Inay arintaasi sharci ka soo saaraan umay baahna waa wax dhaaf ah. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa in qofkii isku dayay inuu Australia doon ka yimaado oo waddan saddexaad la dejiyo noloshooda inta badan ay deganaadaan waddankaas saddexaad haday xirfad ay ku shaqeeystaan ku guuleystaan oo damcaan inay Australia hawl u yimaadaan ama qaraabo ku soo booqdaan ama dalxiis u yimaadaan 30 sano ama 40 sano ama 50 sano kadib inaan loo ogolaanayn. Sarkaalka ugu sareeya dhanka caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha Pardog Gogna ayaa dhageysi sanadka u sheegay in shaqaalaha caafimaadka Nauru ay arkeen tirada dadka caafimaadka doonaya oo si aan hore loo arag u korortay bilihii u dambeeyay. Wuxuu u sheegay in 11 ka mid ah 63 caruura oo Nauru ku sugan loo soo wareejiyay Australia si caafimaadkooda loo baaro. Dr. Cogna ayaa sheegay in sababta kororka keentay aysan cadayn, laakiin cadeymaha dhowra oo kale ay muujinayaan inay dhici karto inay ka dhalatay waqtiga dheer ee ay ku jireen xerada iyo caafimaadka xagga maskaxda waalidiintood oo caruurta laftigooda saameysay ama gaartay. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in dawladdu ay caruurta ka soo qaadaysa Nauru, laakiin sidaas ay yeelayso iyadoo aan wiiqayn siyaasadeeda difaaca xadka.
Labour have always been for weaker border protection policies. And you don't get children off Nauru by putting more children on Nauru through weaker border protection policies.
Labour ku waligood waxay lahaayeen siyaasado liita oo difaaca xadka ah. Lama rabo inaad caruurta ka soo kaxayso Nauru, laakiin siyaasad xumadaada aad caruur kale ku geyso markay tahriibtu dib u bilaabato. Waxaan rabnaa inaan caruurta Nauru ka soo qaadno. Waxaan awalba ka soo qaadnay 200 oo caruur. Caruur badan ayaan ka soo qaadnay dhawaanahan annagoo si aamusan oo wax ku ool u maareynay ma sheegayna oo kuma faano ee hawsha siday tahay ayaanu u qabanaa iyadoo la xaqiijiyay in Karen Phelps ay ku guuleysatay kursiga Wentworth xildhibaanada madaxa banaan iyo ku xisbiyada yaryar ayaa awood u leh inay dawladda ku qasbaan inay caruurta soo qaato Dr. Phelps ayaa doonaysa in dhammaan caruurta iyo qoysaskooda la keeno Australia ciidanka difaaca xadka ayaa dhageysi sanadka u sheegay in ku dhawaad 650 qof oo ay ku jiraan 107 qoys ay ku sugan yihiin Nauru halka 620 nin ama rag ah ay joogaan Manus Island
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.